kitongole kivunanyizibwa ku ndwadde enkambwe ekyo era ekivunanyizibwa ku kuziyiza n'okukola ku ndwadde ku lukalu lw'omuddugavu of Africa ekya Africa Center for Disease Control and Prevention kivuddeyo nekiraga obweraliikirivu n'okutya obw'ekirwadde ekya Ebola ekyabaluseewo munda mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo kwogatta n'eggwanga erya Uganda nga bagamba nti embeera enereeseewo obunkenke obutagambika. Okusinziira kwa kulira ekitongole kino Jean Kaseya agambye nti mu kiseera kino abantu abawerako ddala 395 be bakazuulwamu ekirwadde kino mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo n'eggwanga erya Uganda wabula ng'ono agambye nti mu Uganda abantu balimu 2 bokka abakazuulwamu ekirwadde kino ekya Ebola ng'abasigadde 393 bazuuliddwa mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo.